authority.
People we kidogo maustasi kibao. Machitanga ina namba kubali ukatae. Nikiwa ni mimi hapa nyuma nyoto. Na kwenda kama ya tiyuni pompe. Na kuluma pa mwasi Mandela buti kumbwa stuni shenti Tommy Dunga. Samuanga chana nayo.
Paulo, what?
zangu mampya kupitia chunkysupplier.com.